And yo, KG Sue, Double Double's right here. Yeah. Let's go. Hot some beaches, na yutas, na koma, na flow zangu. DJs, umesadi chika, na cheza ngoma zangu. Mashabiki, na ponyo, na pona, na stanza zangu. Kisa nyeus, hawataki ni sound record. Wewa, na isha wishu bane kuwa. Hili na teke maswako, tishangazi ndio panda. Upepo na nipata liko mtaa. Vega mswahili, silo na chuma utajiri. Mdomoni kwangu, chubili, swili, nitagamba. Sai, masia, na nisihi, nisubili. Bado, na nipima imani, hanta nchikosa duniani. Enjoy when the pili wanawaua watetezi kwa vizuri vya gaidi hawana kauli wabukimia malinda of motherland na mwagika vya Afrika mila desturi meshika hali vya Afrika na ibusu keji siri na wakilisha haso za yuzi na jana ndizo zimefukisha hapa siri muna same tata Amerika na dunia zima
Dabu dabu yoni sisi hiyo lapa saa tunao zidi shiny haso ni za kitaa macho yetu twayatoa on the play mishe mishe kila siku mpaka Sunday amani na upendo kama bote hey, vikwazo japo vingi bado tuko hey, eyo tuko tuna haso ili tuweze kula guta
oi oi nakali nyakaza saigo uwezo wangu wa dimu dizaini ya maisha ya peponi wengi wanautaka na kosa bado wanautamani wajikusanya na wachapa bila kuangalia uso na sabu stuchi mafe mariko hardcore na flow match meet ipande hize se na wakaba koo wananiona mzuri kumbe islam toa low wajikusanya sofi uwezo wao solo big up to my daddy also thanks to my mommy na siko maria rakati nendele kuish nanyi hip hop na mimi bala katoka kwa mumbaji sini mdalau maskini hayo ni hari kwa mumbaji usishindani na mimi ni kutafuta mataji ama endekeze majungu labda ukaisi mtaji mini pii sana na machizu wa kitaa walezoea kulegeza na wameza kana cheza like
Dabu dabu ya msisi hiyo lapa star yeah. Na uzibisha ni hasolini za kitaa macho yetu tuwaya toa on the play mishe mishe kila siku mpaka Sunday amani na upendo kama bote vikwazo japo vingi bado tuko eyo tuko tuna haso ili tuweze kula guta
haiga kaa so lebo cheki mchezo yangu stable true love kwa machezo rest in peace mi staya kwa sila nyingi na kunja tuma hata ngekua na gego snitch na zilu yako so so maneno ze vitendo kama suka miso utaweka biti na pasuka mchongo pe niko nipu sito weza kurukuka lina mizuka ya kwa stage hata zede fali tupa soko paka coca cola hapa lime snitch akupa midunde yo midundo na mendunde na pasuka game ya KG mesanda inanuka siyetu na pambana kiuko boys japa melala bila shuka hizi punches zina chola isia zangu na kaza na unapinga na nyongoza tu ni mungu chonga buku ndo ni pingu so na chonga kaka suku kompatisi so tatisi hizo nchanga moto kwangu like share
Dabu dabu ya msisi hiyo lapa star yeah. Na uzibisha ni haso ringi za kita macho yetu tuwaya toa on the play mishe mishe kila siku mpaka Sunday amani na upendo kama bote
tuweze kula